Bamwe bakunda gutinda basigaye ibyapa pare tuyirya dukinze tuyishinga imikaka
y'amacupa agenda kubica yariho cyane cyane amari kubica yakavuyo n'agacyane ku muziki wariho kubica ntiwabasha kubyumva niko dore pica amaniga 10 na mabebi 20 ibintu byariho bitigita
Gusha,
dress code, black code, no suit, gambaya, stressing, naso, hand no, ni fire.
Da with Kwasibi, yo resto, waka visit Kwasi besto.
Quit Kwasi mukunzi, hono singonga. Bada muguru kanuka muhomba, kidu fati vya mafoto, ubi koda batu soto, haba chugu sa mafoto, nubidi moneza tokyo.
Wabana
babonye byamama de barashaka guteretwa bashize hasa madede bamaranye minsi na kintu badede kwa barashaka kumererwa neza
gusha hute gusha 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 hase gusha hute gusha hase gusha hute gusha hase gusha 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 hute gusha 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 hase gusha 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 hute gusha 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 hase
Yeah.